money, free money, free money.
You know, the call me ZZ, you know. I wanna take you back, you know. My mom was that, man.
Yeah.
This is a brief ass. Free money, free money, free money. They call me ZZ, you know. ZZ, you know.
Let me ask you a question. What would it take for me to get your attention? You're my kind of guy, and I think you fly. Your shoe game, alright, probably kick you for a while. I kinda like your style, but most of all, your smile. I saw you on Facebook, so I know how your face looks. Relationship status, single, ready to mingle. Waulize washikaji, ninashindwa kunywa maji, inakuwa sana kazi, haujui. Najaribu kuhifadhi chozi langu kama maji, inakuwa sana kazi, haujui. Waulize washikaji, ninashindwa kunywa maji, inakuwa sana kazi, haujui. Najaribu kuhifadhi chozi langu kama maji. I'm gonna get you closer, 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 closer to me.
Ndani siwe kiinje na feature city. Nakaa kime, tuna discuss tukiwa wawili ona. Oh, now, wazusho na diss. Katika vyote baby, you still on top of my list.
Then,
vitu frani, kakawaide baby. Me protector and provider. Nakona wewe, see you wengine, wanaona nini. Nikiku cheki, so nikingine na yuna mimi. Nipe faraja, nikiona dhiko juu ya mawa. Nipe mapens, baka masnitch, na wapagawa. Walo upita, tuwa pita katu wajui. Tini wapens, tushi isie kwenye wadui. Tumeanza chini, so mpaka tufike juu. Tukifike juu, siku na beautiful view. Haiwezi kuwa peke yangu, it's just me and you. Na kwako baby, limedata, can't get it over you.
Closer, closer, closer.